Tsangwe o tsiriba dumela dumela mohurutsi mo mokhatiti wa le wa khaitsa ya ge mokwena fa di amasimo di etelelwa pele ke ena magadi go tswa khatleng gore gatakang di beya teng re feta phokeng dinokana kwa dinokeng tsa metsweding ya motsoga pele metsetso na metsi re le ba bophirima ga mosetsanyana tsoga bosile.
Yeah.